sound.
And the better power, power. Testimony. So y'all learn. I go peace and matrimony. Terror alert. Omu kana eight. Obo my stress. Put you better wait. Jinu jese kbaudi ajisi right. Makona esim ninge urifa tight. Nekuti mara bera. Bange vaje tongo kuti wapera. Moto baba baku chizira. Valoruma machi furizira. Asi handi pere power power. Kipocha ndaka puwa. Simbare mashua shua. Muno siwa ndine power. Impe yusaka musale kundi terera. Waishigira tiko zokera kwa ndaka changira. Satani ndaiku wana chini nyangira. Waila kuti tisa hepe kunyarira. Unga tambu shika. Se waya gara shika. Uchinzuru kumpuriga. Singo chenda upe niwo. Uripo ingot. I'm a survivor. A true believer. My ups and downs. But you know chenda upe niwo. Uripo. Namone machambu shiko. Unweza nola wa zambuko. Asinda ngo. Singo chenda upe niwo. Uripo. Wano nipia nishike. Wano lani rasike. Wano nitirombe. Singo chenda upe niwo. Apa fesi ya teri lo senti. Nange waka kubliksa. Wazida kukumakisa. Chaka ipa msade kuchinakisa. Kule vangwe sasa kesa. Zita moshibisa. Upenya utengeke. Kula zitengeke. Samari ya zikundike. Darwara wajiti andimuke. Nange muka tinda pera. Andi sigorera kapera. Tora mandi chingo uya. Segoreri no uya. Unda chandu. Why I gotta sink? Uchinzi rukufuriga. Singo chenda upenyiwo. Uripo ingot. I'm a survivor. A true believer. My ups and downs. But singo chenda upenyiwo. Uripo. Namone machambu ziko. Urweza loda wa zambuko. Asinda ngo. Singo chenda upenyiwo. Uripo. Wano nitia nishike. Wano lalira sike. Wano nitia. Tenda upenyiwo uripo.
Tenda Yesu wakakudaiwe. Nyata zake zakakulingana. Tenda Yesu wakakupa zose. Nyata zake zakakulingana. Tenda Yesu wakakuna zoiwe. Izo zipo wakiwa nebe.
Tenda upenyiwo uripo. Namone matambuziko. Uweza nola wa zambuko. Asinda ngoti. Tenda upenyiwo.